Ta la sinan piri.
Mi nama sela media. Mama sela media.
Kwa hila za chapati na maragi. Kwa hiyo wampie ni mabosi zenu watu wachi hata buku. Walipo ni uliza watizi mukitachi.
We mukiwe.
Mimi najojua mukitachi anapija biti safi wa touch.
Cool.
We minamba supply.
Habigi HK, no biggie, say loli.
Jimmy!
We wanna ume majizu. We wanna ume gombwa shida wana u. We wanna ume janga moto. Lololo. We wanna ume
Baba Ajo.
Aku pampana
Baba Ajo.
Zela ku pampani ay
Baba Ajo.
Baba mzaka dungi
Baba Ajo.
Zela ku pampana. Weze numine jwa baba 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 baba. Inabidi njitume. Mine jwa baba 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 baba. Ni pambani mwana ume. Asuna familia, asushakuwa, asunajua. Una mtutu, mweza kwana kuangalia. Usije kukata ukadata. Mwichwa siku mtoto akaja kwa star. Agama mimi ukamkata ukamwacha. Mwisho mtoto wangu wakawaza. Mina baba na kiume muwache bosi anitume. Hili mwanangu wa kiume aende shule. Mina baba na kiume muwache bosi anitume. Hili mwanangu gaira aende shule. Unama we wanaume matizo. We wanaume gombwa shida wanao. We wanaume janga moto. Lololo. We wanaume
Baba Ajo.
Aku pampana Zela kupambani ae
Baba Ajo.
Baba mzaka tungi
Baba Ajo.
Zela kupambana
Baba Ajo.
Zela kupambani ae
Baba Ajo.
Salasina mpingu
Kura mikanja.
Weh Mabichi boi saka nanga mpira. Badae bila kuchuka reti mishi. Tunaunduka usirali. Tafuta Vincent utajutia pesa. Badae wezi saki saka noti. Kuna leo twende tena. We baba choki. Anasaka noti. Mwanaume achoki. Hata kama era. We baba choki. Anasaka noti. Mwanaume achoki. Hata kama era. Pesa itaki mtu muoga wana. Pesa itaki mtu muoga baba. Achoki akichoka kashapata wana. Pesa itaki mtu muoga baba. Nishapita bongo la mbutu mbande kise. Chana jiwa kari. Usiku napija misi. Deli faroja pandisha chuki wana. We baba nasi pandisha chuki baba. Babu wapewe pandisha chuki baba. Baba imani pandisha chuki wana. Mwana kusancho pandisha chuki wana. Kwezela depo pandisha chuki twete. Baba osiri pandisha chuki. Mwana mwita jaride wa mkua. We mwana kumuki gribitu mepija vipi nongezo shashampi. We meko memixi vipi nongezo shashampi. Nongezo shashampi. Nongezo shashampi. Nongezo shashampi. Nongezo shashampi. Vipi tu mepija vipi nongezo shashampi. We meko memixi vipi nongezo shashampi. Nongezo shashampi. Nongezo shashampi. Nongezo shashampi. Ha. Nakubali sana watoto wa bongo na mbotu. Nimewashanganya o. Nakubali sana watoto wa saranga matembu. Hey. Nakubali sana mse mzima. Wanamuita mkudu wa saranga. Watoto wa tantari. Watoto wa spider. Mwanangu bikira shira kunta. Wanamuita miniature tears. Nimemshanganya uyo. Paka mwanangu Jordan. Nakubali sana kambi wa spider. Imlani. Nakubali sana wasi wa smart sela 770. Kiyara mifumo. Baba imani. Nakubali sana watoto wa mazese wasi wa 92 KK champion midu. Jebwa ilali laiti na kesha siku tatu wa dinane na zuguka. Manikata la kutira. Toto shi.
Biggie. Oh bieji. Biggie. Biggie. KJ. Babu. Babu apewe. I'm from Smarty Sera gang. Kodi miyazaba zamin. Anisalimeza na toto wa Cape Town. Baba Marachi. Anisalimeza na baba. Bravo! Anisalimeza na kishoka Smarty Sera. Anisalimeza na baba Gauzali. Ramamba moja yu. Anisalimeza na toto wa Colombia. Watch out for guest of bodies. Watch out for escape. And it's a limezana. Watch out for you, zone. Watch out for Chicago. And it's a limezana. Baba Yazi. Watch out for what you want under the force. Watch out for one is you want to see. Wow, wow. We're pretty macho, macho. Watch out for me go back down the city. West this side. And it's a limezana. Choro boxer. And it's a limezana. Lizzie curry. Wow. Majesty Samini. And it's a limezana. Oju Sera. And it's a limezana. Chungurizo Gamare. Wakali ukonga ndo kizondo. Anisalime sana babake na meki Akameli Nesta. Anisalime sana Tony Player Mande Mande Samili Swap.
Ingoma kasupplier minamba supplier.com.
Leka biti kai mixi
Kabaka Music.